song this be, ladies and gentlemen?
Bustani huwa limechanua na mawingu juu yametulia. Kipenzi mimi nawe tumetulia. Tunaendana. I love you sweetie dear. You are beautiful my Malia. Paka watu nao wananambia. Umefanana. Kuna baridi kipenzi napata raha nikipanda na kitanda. Kamoyo kangu baby umekatuliza. Ukinitazama kama unanikonyeza. Ninakupenda mpaka napitiliza. Baby yo babe, I love you. Baby, oh, baby.